It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Council. DJ Kamsi.
Ile mito milima tuliopita uliona, ikavumilia, ikangangana sinau. Kuna vijidada, minadanga utaona, vikijipitisha, vinatingisha utaona. Uambie, siongezi meno nishaweka nukta, wajue, nilitulia siku kurupuka. Uambie, uze karanga, niveridhia kidogo tutachanga. Hey, wanasema minipiga manyanga, niroge ni uwe, nimefundwa na nyakanga. Nikumbate kama mtoto, kuna panapokunika nikiwashwa, ananishona palipojanika, sitomwacha. Ila unajua mimi mwenzako nakupenda, napenda kweli kweli, yeah. Tena baby mwenzako mimi endapo kinitenda, nantenda kweli kweli. Acha uze karanga, kidogo tutachanga. Hey, wanasema minipiga manyanga, niroge ni uwe, nimefundwa na nyakanga. Nikumbate kama mtoto,
chele u
chuma pia wezi
kuroga roga mwezi na kuroga roga
ata
ni kuroga roga mwezi na siwezi kuroga roga mwezi na kuroga roga ata ni kuroga roga
mwezi na
siwezi.
I'm gonna leave it right. I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah. Inacho nyumiza miro, nikauliza kwa kwamba hutoniacha. Ndani moyo wangu, bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo uliofu nisijumiza moyo wako. Love is unpainful, love is not fair. Love inaweza kufanya uhai upotee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on me, pendi me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga visopendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. I used to call every morning and every night before sleeping, and that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna take care of me. Bada ya muda ukabadilika, nikawa sikuelewi. Uwezi piga, uwezi testi. Sabda utumi, please call me. Kama ulinichoka, si ungesema. Kaweka upendo wangu on a dilemma. Ama kweli, akufukuzae hakuwa mditoka. Why did you have to give it a silent approval? Love is unpainful, love is not fair. Love is not waza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on the pendi me. Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu.
I remember those days in school, twali kuchakala, scared of breaking rules. Yeah, majato wali era go wampo loose, na manyanga late, ncho loose to the fees. I used to kneel down on my knees, chena sabanga mubulamu, never to lose. Katuna kafu na baby, kwe baitange tunes, not to record, I woke up making news.
Mianna, 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 katu wikole,
woga,
katu wikole, anti bakole ankole. Mianna, mianna, katu wikole,
tulinga bakole.
Taking over like tossing, tossing, just stick with our order like a copy, copy.
Temuchi tiano fashion ikapo. Bunyambala white, yambala papo. Nenda kumoski, agenda kuchapo. Big figure 8 ono yaba Singapore wato. Yadava uptowns and famu ghetto. Tulibari usome nufetu asibanga rompeto. Kumutima na kwa kuwa kuka lipia tu. Mapusa yo mugambo gambo toba wa kutu.
Mienda, 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 katubikole. Katubikole.
Why we taking over just dozen, dozen? Just stick to our order like a copy, copy. Now baby we can suit up in but everyone now. We can suit up in but everyone now.
My God, you killing it.
Baby me na wenga nganga. Usije ukaenda kwa mganga. DJ embu pika charanga tu cheese. Wanauliza maswali. tuwajibu kwa vitendo. Wambie watu waami kwa konishati ya nanga. Fuma macho usijedanga, kani umiza roho. Ikira korosho, kura karanga, uzimeze o. Usini ache nitatanga tanga, yatima o. Unioneshe alokufunza nyakanga, kitandani njo. Meona weji sana, wazuri sana. Kila koko nime kwa masija teleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe. Kwatu, 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 roho yangu kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe. Kwatu, 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 roho yangu. Ukiwa mbali, mwili wote unapoza. Nahisi kama nimekufa na tayari nishaoza. Chai sukari, mpenzi ebu koleza. Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza. Familia yangu iko polisi na kutafuta. Nasikia unabongera kesi la kuniteka mi. Oh no 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 no, la kuniteka mi, yeah, yeah, yeah. Ah, wambie wajue mi kwako nishati ya nanga. Una wengi sana, wazuri sana. Kila koko nime kwa masija teleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Fucha mifupa kama meno ipo. Kwatu, roho yangu kwatu. Oh police, kuwa na wewe. Itapigwa na makeshi. Kwatu, utakuja kunipa kesi. Roho yangu kwatu. Hiki kukuta na waasi wa mtani. Kuwa na wewe.
Alipokuwa kilia koko uliona kama umemweza. Na maneno ya shumbo ulianena ukimbeza. Mara sifana, hekima busara vimemwacha mali yeye. Mixa kumpigana, ukijua maumivu ndo tiba ya kilewe. Wacha maneno neno 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 naumiza. Watakia nini tena matapishi pia meza. Uwa wako mtumba, nimerizika nao. Niache nitumie sikuwa uti na uvumba. Nimerizika nami, mwache atulie. Sa kipi unajutia, mimi kumchukua. Usiliona na singua, tena ukampimua. Sa mwacha bimbe, mwacha tambe. Kwa likuwa kila mboga saba ila maumivu yalimchosha. Kukutaka kutambua kipenda chotaka machozi yake nikamfuta. Mapenzi yapimiki kwa mzani, siriza ya moyoni. Mwesako si ulimu na wanini, mige kunguwa zamani. Kendo mamonjki, kendo raha, oh kanicha. Kwangu hatokie, kafika.
Pilipili yangu mimi ya kuwasha nini wewe. Mwenyewe umetupa madini huijui thamani wewe.
Sawalia, nasa kipi unajutia. Mimi kumchukua, siliona na singua. Tena ukamtimua.
Nasa mwacha bimbe, mwacha tambe.
Sigan unani ya chagoi. Uzuri wako yani mia kwa mia umeniteka kenya nboi. Vipicha vyako IG venye vifilto napendeza kamdol. We nime crush gali all day, all day.
Najua we miski gogo, unajulikana kote, wanakutambua wengi lakini kwako sikatitama. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo, nijeweze mikidogo vile nimezama mama.
You make me go gaga. You make me go gaga. Unanimaliza sana.
You baby girl, can't you see? Kwamba nimechizi ila moyo nashindwa kujizuia. Hata kama anijui, nikimuona moyo wangu natulia. I'd rather go blind when I see you with another man, cause you're my crush darling.
All day, all day,
this feeling you give me, I'm falling for you. Yeah.
Sema kabisa.
You make me go gaga. Unanimaliza sana. You make me go gaga. Unanimaliza sana.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
Chola kukonyeza na mikogo kashakira.
DJ Kamsi.
Nyuma mkia pweza, shepu katapira. Michi tunazozicheza kitandani funikira. Hameniweza na pumua kwa mipira. Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Toto ndizi maini, yani so tojo tojo.
Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usikunje chaga, ae, ongeza masaga saga, ae, ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae, usikunje chaga, ae, ongeza masaga saga. Basi waonyeshe, waone, waone, basi waonyeshe.
Walikumba kwa udongo, we mtoto fire,
fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari taya,
taya, taya.
Nizidishe uondo, steam za kaya,
taya, taya.
Sichururu ndondondo, pezilika kwaya,
kwaya, kwaya.
Unavyo nichanganya manufa,
yeah.
Kiuno spiki kama msufa,
yeah.
Kwako napona, Majabu sama kingufa,
yeah.
Mchezo unavyo nifunga funga,
yeah.
Magoli ya kona.
Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini, toto jojo jojo. Kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani so tojo tojo.
Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usikunje chaga, ae, ongeza masaga saga, ae. Ah, go gaga, ae, fanya kama unataga, ae. Usikunje chaga, ae, ongeza masaga saga.
Basi waoneshe, waone,
yeah, yeah.
Waone, basi waoneshe.
I just wanna live my best life. Nyama choma kwa kachumba ni kisha drink one, smoke one. Ukiachwa chikaga, mbona povu lina kutoka. Wanna drink one, smoke one. Girl, back it up for me. I say, girl, back it up for me. I say, ooh, girl, back it up for me. I say, ooh, ooh. put it up on me.
Nobody,
nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody, I say nobody, no. Nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody.
Rudisha, hebu rudisha kwanza.
Magic's anger on the beat.
I just wanna live my best life. Nyama choma kwa kachumba ni kisha drink one, smoke one. Ukiachwa chikaga, mbona povu lina kutoka. Wanna drink one, smoke one. Come back it up on me. I say girl back it up on me. I say ooh. Girl, back it up on me. I say, ooh, ooh, ah. Girl, back it up.
Money,
nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody. I say, nobody, no. Nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody. Girl, show me love. Na wakamata kama vile nyama. Bata ile kwa mipira siyo kavu-kavu. Ni ya mabana, ato ino shavu. Hey, girl show me love. Na wakamata kama vile nyama. Anadai chachu tamu kama majedafu. Simu kama muka damba chukumba. Girl back it up on me. I say girl back it up on me. I say ooh. Girl back it up on me. I say ooh, ooh, girl back it up on me.
Nobody,
nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody. I say nobody, no. Nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody.
I just wanna smoke some more, drink some more, yeah, check me in my isha. Taka nyone, whoa, 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 kata tibisha. I just wanna drink some more, smoke some more, yeah, check me in my isha. Taka nyone, whoa, 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 kata nondosha.
Unajua, hadi unakera, mama pigia hera. Mundo kwenye dera, mama uza sera. Unajua, hadi unakera, mama pigia hera. Mundo kwenye dera, mama uza sera. Girl back it up for me. I say girl back it up for me. I say ooh. Girl back it up for me. I say ooh, ooh. Girl back it up for me.
Nobody, nobody, nobody can take away my happiness. Nobody, nobody. Oh baby, need also to find a day. Who can carry me one
Kamsi.
Baby, nikikuona na bana na haja. Baby, nakuwaga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Wakitomi ni kandei, kwa moto baridi si kandei. Kama ruba ni kandei, tuwe wote. Baby come baby, tomorrow when you don't need don't gay. Oh Monday to Sunday, I love you.
Basi yokote, soka bedi kwa kochi kitanda na chumia. Yokote, kiona kwa juu chini meza mia. Yokote,
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Yokote,
na kunja goti na pandisha mori na tetemea.
Ya moto moto, tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto yeye. Rafuzi ya pemba rangi yani, nyule kihindi chambi chambi. Cheza rafu kona bambi, boko boko.
Hey, refanga kwa pape na te, mpiro shawe kwa gate. Mekaji magol kwa tinga zako, piga shuti ni kodaki.
Kande, kwa moto baridi zigande, kama roba kugane, tuwe wote. Come baby, come baby, sumari kwa nyundo kugonge. Oh Monday to Sunday, I love you. Oh basi, yokote, soka bedi kwa kochi kitanda na chumia. Yokote, kiona kwa juu, chini naizamia. Yokote,
sungura nipe karoti marage sijazoea.
T-O-N, Osana mention. Ladies, I have a simple question. First of all, introduction. Big from Yaga, Sulamu Mansion. Baby, what's it gonna be zigo? Overlotion.
T-O-N,
Yagachimoto, Sokoma. Tons to Kuma, Tokupa Takomotima, Gwekuntuma. Kayimba Kanyuma, Tuzine, Tons to Kuma. Degaru Mubiri, Gumbeko, Yangutuma. Yeri, Yeri, Tons to Kuma. Tokupa Takomotima, Gwekuntuma. Kayimba Kanyuma, Tuzine, Tons to Kuma. Degaru Mubiri, Gumbeko, Yangutuma. Yeri, Ochirabo, Lee, so sexy.
Yeah.
Girlfriend, Mochaya, full sexy. Watena, Utateno, Sinze, Maxi. Balira Kameme, in your taxi. Ona Yagala, Balina, Sixy, Paxi. Coca-Cola, Shep, Kanyuwa, Pepsi. Tujikole pia ibina guze soksi Kubuza samu, rags na boxi Ani ya matumia mu DJ's boxi Chimanyi is your favorite song Nanikuwa dezabu singa narimu kong Girl wine to the rap King Kong Pull up your phones, let's snap this song Chimanyi is your favorite song Girl wine to the rap King Kong Pull out your phones, let's snap this song Tansu kuma, loku kwa tako motima kwe kuntuma Kayimba kanyuma tuzine tansu kuma Jagaru mubiri kumbeko yangu tuma Baby, girl, don't sukuma. Loku pata kumuti mawe guntuma. Kayimba kanyuma tuzine don't sukuma. Yaro mubiri kumbeko yengu tuma. Baby, DJ tupera pe shongoro. Anyize musa senga salvado we pokoro. Tuliba tatu nyumire nyambaro. Tuzina sumagira mkube ngoro. Yo, sanyo sako tonere bangaru. Ware tinene chisawa cha kangaru. Jagara nkurambu zen sine guru. Sinimu ya yetonja jingira kunguru. I swear I'm gonna be the guru. Maybe the Japanese kids are still the fool. Nenya kukwesi wakonga super guru. Yebe, mutima gwange gwobo nenya. Umukono gwoni na muji gumenya. Nyewa sukuma sikwe nenya. Tonenya mami wogwobo nenya. Tan sukuma, loku kwata kwa mutima gwe guntuma. Kayimba kanyo matuzine tan sukuma. Nyegaru mubire gumbeko ya guntuma. Yebe, get tan sukuma. Loku kwata kwa mutima gwe guntuma. Kayimba kanyo matuzine tan sukuma.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka wanga wape vidonge nime baini baini wanatapa tapa minawe paka kiyama tuombe uzima waroge kwa kuchutama na wasimame wima Kamwe watopata mwanya, habisi fitina Wapike mabilinganya, situtoke dina Nalegea, ukintazama yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako Katoto hodari,
hodari wa mapenzi
Jamani hodari
Hodari wa mapenzi
Kwa michezo ya chumbani Hodari
Hodari wa mapenzi
Utundu kitandani Hodari
Hodari wa mapenzi
Katoto nyakanga Kame mzidi somo na kuhui Chumbani kiranga Kinaishaga komo kirungi Nisakata makirikiri
kuniwasha kapilipili. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Fanga nikande kipanda uso tufunikane. Kanga nipitishe boda la huko tukakutane. Kanga siepini wao puto wasinichanganye watapasuka. Nalegea ukintazama yako macho. Yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua hodari,
hodari wa mapenzi.
Bigu kunibidua
hodari, hodari wa mapenzi.
We must pray to hodari,
hodari wa mapenzi.
Uwoya hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama kuki hodari,
hodari wa mapenzi.
Mama tempote hodari,
hodari wa mapenzi.
Jackie Wolpa hodari,
hodari wa mapenzi.
Zari mama tifa hodari,
hodari wa mapenzi.
Oh Esmakan hodari,
hodari wa mapenzi.
Elizabeth Michael hodari,
hodari wa mapenzi.
Bonja chiseti, swali susa na kula. Fanya waina makisha roteti. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa unyashe sinema wakina feti. Asado, nijo, wena tancho godo. Kijinkolo jikolo. Kono la soto jo. Baby jo jo jo. Kijinkolo jikolo. Kikupa jo godo. Kono la soto jo.
Oya jibebebe. Asa jibebebe. Emo jibebebe. Siyo jibebebe. Oya jibebebe. Asa jibebebe.
Aye, nataka kwenye pachu pachu,
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu,
kwachu kwachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu,
fiatu fiatu.
Ili penzi walikome, washakunaku,
shakunaku.
Baby sam gororo, kerewa, naija,
soko soko.
Sam nomboro, malewa, aija,
roko noko.
Mi kwako shote ata kila lewa vimba.
Vimba
ukuchekeche kama kwa kila mkude simba.
Asado nejo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Kajinkolo jikolo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Kajinkolo jikolo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it. Oh yeah, jibebebe. Asa jibebebe. Emo jibebebe. Siyo jibebebe. Oh yeah, jibebebe. Asa jibebebe. Emo jibebebe. Siyo jibebebe.
Oh God, nipe chuzi la choko choko ninywe bakuli zima.
Ole,
mushe dede mutu kutozame kwenye kisima.
Ole,
Fatuma we
kishtobe.
Mwite Aisha mibundoe.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe. Nimshindue na
DJ Kamsa.
Lende kopa kabana. Kupu mwanana kwa kugandana. Nimupake banana kwa nadana. Tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri. Nisafisha mtaro. Na ulivyo jazwa ni umafungu mbiri.
Nyanda
sasa
saro
nijo. I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Kajinkolo
jikolo.
I like it. Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Kajinkolo jikolo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it. Oh yeah, jibebebe.
Asa jive bebe Ehu jive bebe Si o jive bebe Oye jive bebe Asa jive bebe Ehu jive bebe Si o jive bebe
Wako tena sitamani Nilisha jua nilivaba Unakipya Kurudi haiwezekani Lisha lioga janaba Nikajisafisha Maradhi yangu Yamepata muguzi Mola wangu Amenivusha viuzi Pole mwenzangu Unokesha kwa waganguzi Nishapata wangu Anojua nogesha chuzi Na Ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni ya sahau Na anamaliza tenzi kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangania
O mimi
Nangangania
Staki madanga wa mjini
Nangangania
Atake cha ufunguni
Sawa, sawa
Ingiliza sakafuni
Sawa, sawa
Michezo ya kusaka kumuni
Sawa, sawa
Tomna jeli katuni
Sawa, sawa
Sawa Nipata lini, kende mweza nini Na vijembe vya chini chini Yupo makini Benzi kashali banda na pini Anipenda mimi Hajazoea kuzini zini Kwanza kakuzidi marifa Mpira tisini dakika Nyavu anazitikisa ae Mlango nipaka kwa dirisha Pindu ananipindisha Toto ananifikisha Ae Na Ananipa mapenzi na kunijalidia Ya nyuma ni ya sahau Na Anamaliza tenzi Kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangania
O mimi
Nangangania
Staki madanga wa mji Atake cha ufunguni Ingiliza sakafuni Michezo ya kusaka kumuni Tomna jeli katuni Sawa
Today, I'm gonna show you how much I love you, mama. I'm on my way, narudi nyumbani kwangu, ema pema. Ila, kinacho niumiza, nikupe siri yangu, kinacho nidhurumura, wa majukumu yangu, kinacho niumiza. Akili yangu kutwa nafikiria Nifanya nini kwako nikuriche Nimekolea mimi kwako Nimekolea Nimekolea mimi kwako Kama boya Nimekolea mimi kwako Nimekolea Nimenogewa mimi kwako Kapenzi letu limetokota
Tokota
Limepikwa limetoko
Tokota
Tumeiviana tumetokota
Tokota
Twapendana sikitoto
Tokota
Nikuifale Again 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 Umenikamata La singa singa miksa muhaya Wakijalu unika kolea Mtu muzima biraya Roya unika hitolea
msishangae, msishangae, niye umanae akamekuivae. So msishangae, msishangae, umanae apikoka kuivae.
Mungu Baba simamisha dunia nishuke, amara kufuru nimechoka, mapenzi yaje. Baba naganga, mama naganga, nangaika kuzichanga, sina kiwanja, sina kitanda, uongo. Mimi ni simba, yeye ni yanga, yani vibweka na vimwanga. E Mungu Baba ninakuomba nisaidie. Ah, mi paka na shanga au kachoka daga, mana vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo joni nawe mikono, mezi la sikitiko mwana lifike kikomo. Ah, nani komoa, nani komoa, Adani sitie, anani komoa. Oh baby, anani komoa, anani komoa. Oh nimechoka sitaki yeye, anani komoa. Anani dharau, anani acha hoi hoi, anajisahau, ananiona toi toi. Mwezenu mateso dele ninapata shida, upenda napenda ila napoteza muda, muda, muda. Mi paka na shanga
DJ Kamsi,
ukachoka daga, marafi weka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maji njo joni nawe mikono, mezi la sikitiko mwana lifike kikomo. Ah, anani komoa, anani komoa, adai sitie, anani komoa. Oh baby, anani komoa, anani komoa. Oh nimechoka
sinaga maneno, niko tafarani, nishafikaga kikomo. Na ulivyo line, wakulaga vinono, tume nchigani, Cuba ama Filipino. Na mina tulia, nikiwa nawe amini, yani nakwambia, nishakulaga ya mini. Na utojutia, wewe kunipenda mini, nisha sabilia mpaka maini. Basi anguka kidogo kichutama, katika kidogo kumeinama, zungusha kidogo danadana, huku vyetu viuno vikiungana. Tiamo, 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 my sweet potato. Tiamo, tiamo, lololo, tiamo, mina kupendaga sana. Tiamo, tiamo, hey, hey, my sweet potato. Tiamo, tiamo, tiamo.
Kasoro unanimaliza kwa chumba ndo umeniweza.
Sinaga chogo chogo pande mbili,
kesiri ndo umenifunza vichafu umenikataza.
Oh, ni charange charange, ukipenda nipunge kama mwana kwa mamae.
Sumukali kupe, tamu asa ukipendwa na mie sana.
Hakulalama, suna sana,
enzi langu mie.
Tusiku mchana
metulitimie.
Pasanguka kidogo kichutama, katika kidogo kumeinama, zungusha kidogo danadana, huku vyetu vyo
sana sana.
Anataka bajaji ni ite atoke mbali. Tawa kwanza wapiri ndo kwake. Uyuki mwali kaniganda na mimi ni wake. Nimekubali moyo wangu na mwili vya kwake. Baby we na mimi kwa baridi kizini kumbate. Sije nipiga chini ukafanya majirani wanicheke. Uno kata nata dada. Uno kata nata dada. Nalonga nalonga na yeye. Nachonga nalonga na yeye. Nalonga nalonga na yeye. Na yeye.
Kiswa, kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa swali.
Walimpuku kwa bata walika. Kokote twatwanga mapicha. Mapenzi hayana na rika.
Nyosha nyosha mama. Funga 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 sana. Kwako mimi si walawama.
Nyonga nyonga mama. Miuno zaidi ya jana. Natuzidi kugandana.
Tabi tabi na nakone ma. Mine kufa kusikana. Weko kuachana.
Uno kata nata dada. Uno kata nata dada.
Nalonga nalonga na yeye. Nachonga nalonga na yeye. Nalonga nalonga na yeye. Na yeye. Na yeye.
Kiswa, kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa, kiswa swali. Kiswa, kiswa swali.
Katika, 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 katika.
Nina midadi kaya rumba. Kibao kata kinyonga. Kufuko nina mabumba. Lungu nichili na sunta eh. Yani bo 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 bo. Kana niko shagaru oh oh oh. Yani nasi mama de 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 de. Kaki tingisha wo 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 wo. Baby girl.
DJ Kamsi.
Katika, 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 katika.
Nina midadi kaya rumba. Kibao kata kinyonga. Kufuko nina mabumba. Lungu nichili na sunta eh. Yani bo 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 bo. Kana niko shagaru oh oh oh. Yani nasi mama de 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 de. Kaki tingisha wo 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 wo.
Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la.
Katika, 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 katika.
Yani katoto kami, kako nindindi. Kamekazika nindindindi. Nyuma mbwi, kako mbwi mbwi. Kana misifa shangindindi. Likavizia kitambo. Leo kamena sachambo. Papakia mambalo. Kajegeje karambo. Kana michezo ngomani sindi mbali zobe. Nami napatia zapuani muo waja wome. Yani kana niko shagaro oh oh oh. Waga nasimama de 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 de. Nakutingisha wo 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 wo. Ola, ola tembea. Yani siwezi kutembea. Chechemea, chechemea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia
Mwiba ukizama na hisi mateso, utamu na ngangania. Ndizi kwa nyama napata mchechete o. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unola rusty rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichangwe mwembamba munene.
Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba. Nakalivo na body kinanda, tunguli zimeni bamba.
We are having material. Today I got a jumbo, gotta say jumbo. Vipi mambo, so rambo kanambo, rabu kamambo. If you deny me kirasi, that's not a mambo. Not a jambo, na ita leta diambo.
Big him up, no need no hype life. I hit my loan enough to make me feel nice. Me no need no visa for this your flight. Brighten up my heart like a street light. Me no need no fame, me no need no money. I'm already on my way, yeah, yeah.
Let me tell you one secret. You don't need a lambo kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a degree kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a lambo. Gonna be shwari. Take a little time, praising. Doesn't matter many times, praising. If you know you're blessed, bust a move. Willy, 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 bust a move.
Pull up your hand from your feel like, and bust a dance if you feel like, and talk to somebody if you feel like, and happy a second if you feel like, and
let me tell you one secret. You don't need a Lambo kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a degree kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need
Nipiga kiboga, wijani miniboga, so tende. Sije safiri kwa woga, nikapige manyanga. Taleta majanga unipende. Yare maneno akipemba, misemo ya wahenga. Figyo za mwana kwenda, utapenda. Staki penzi la kalenda, mwistewe kupenda. Alafu nkijanga penda, utapenda. Njoni kupe kitu nataka. Usione sosi jaligi papa. Nikuite njo usinite kaka. Natoka ntipeze shayusiwe na shaka. Mwoni kwako nisha penda, girl. Please baru, sije ukenda, girl. Wakudanganye kwa lipi ni nilichokosa kipi ama kisa muziki utakwenda. Wakudanganye na lifti mune na pikipiki nyuma bado ina city utakwenda. Na viatu watu na mina sifa za kibantu so chugana. Nikupeleke Singida ama Zanzibari. Usione tare tama chizi mtawapabari. Kama nipombosha niteka ukiwa na miwedeka. Kwa koma mama teka na na. Wasije kati kutweka tulale kwenye mkeka. Kinachowusu nini mama. Nachopenda jokinuna mwendo flani kwa nyuma mama kama umetumwa. Kwa penzi la kisukuma kwa koma masetumwa chungu sirudi nyuma. Wanasema nisha data na mama mia. Wakitusema kwa nyuma na kamatia. Wanangata wanacheka wanapulizia. Kameli mishusha nanga na kuita dia.
Tunapendana, tunaendana, tumeshibana, tutoachana. Penzi letu litadumu siku zote na milele bila yeye. Semeni mnavyojua ila mimi siachani naye.
Nikiugua unaniponya mimi.
mami tu. Sijui mimi nikupeni. My girl, tujivunie na chetu kidogo. Inshallah Mola hata tupa nasie. Baba ishwe na vya uvine no, wanataka pendo walikatishe. Oh you my girl, you are my holy water. I'm lucky to have you my girl, you are my only lover. Nisipokona roa juu na shindwa hema, kwani nimekuzoea. You are my only lover. You are my only lover. You are my only lover, my only lover, my only lover, baby. You are my only lover, my only lover, you are my only lover, baby. You are my only lover, my only lover, my only lover, baby. You are my only lover, only lover. Mengi tumepitia mimi na wewe mayo, moyo umenigada kwa ulimbo. I can never let you go. I'm happy when I see you smile. Uwendo wangu kipo tabo. I can never let you go. Aye, kanki dogo ndashoya na we. Kasi wewe basi nani mwengine. Mwengine. Oh gano, tangangana na nja usilale. Futa chozi mpenzi wangu usilie. Usilie. Oh gano, be a million million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me girl you are the one. Upon me na ilasina. I go give you a million love. You dey give me family, a boy and girl. Cause to me, girl, you are the one. Upon a mean, I lost it now. Oh, you my girl. You are my holy water. I'm lucky to have you, my girl. You are my only lover. Nisipokona Lord, you na shindwa hema. Kwani nimekuzoea. You are my only lover. You're my only lover. You are my only lover. My only lover.
I should write you a letter. Love don't get you, I ain't okay. Oh, I ain't okay. Mana kituma ujumbe ureply.
DJ Kamsi.
Simu yangu upokei. Upokei, Nimechoka na Safcom saying the subscribe ain't available. Leave a message after the tone. Okay, nangoja. I know I'm a boy child, ila know me a more. Jipa moyo tarudi. I'm like, oh, okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No way, no way. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No, Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ayayi. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ayayi. Way before, I didn't know penzi ni noma. Nikajitweka mzima mzima, ah, yeah. Na siku jua kimya peke kinatosha, yeah. Maumivu nayo unipa ona sijapona. Ona nimebaki solo. I thought you know you're my everything. Ona moyo naenda mbio. Don't leave me, moyo wangu taniuma. Ay, ay, ay. Najipa moyo tarudi. Ay, ay, ay. Acha nimbe. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No way, no way. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No, yeah. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ayayi. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi.
Udi donna, money money, money money, money money.
Let's do my
bless you with body, oh baby, oh. Star boy go bless you with money, oh my girl. Eletumare bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl.
Only fire, only water, only money.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ Kamsi.
Let the mare bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Let the mare bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl.
When I come through, they know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we fit to do with your magic, baby. Ah. Star boy get you plenty money. Yeah, you know what you got to do. Baby, she love for me, show me how to do. No doubt I'm the one for you. I'm the one for the TV every time you do. Your body like Orodo. I'm a yak on your matter for follow show.
Baby, suck, we are different, lock up. We are different, baby. Suck,
body, girl, you confuse my thinking with your body, girl, it's for you that I'm singing with your body, girl, come chop on my body, girl, with your back on me, girl, come chop on my body. You make a man want smoke cannabis.
Sucker,
I'm my friend on the set.
Sucker,
all I see now your way.
Sucker,
girl come on you make me dance.
Sucker,
I like the way your body stand back from you.
Sucker,
baby come take a dip from you.
Sucker,
make your body move from me.
Sucker,
baby come take a dip from you.
Sucker, sucker, baby. Sucker, we are different, love.
Kibega. Baby, nimetoka bank, pigia beshte zako, wambia waje wengi. Leo ni kutesa kule wapakache, lise ni mapesa, leo ni kustare.
Sakata, kuja ni kupakate.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega. Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega. Game ni moto na zidi kupeta. Kibega dansi na wapepeta. Wenye wifu wajinyoge na wapiga geta. Na meremeta kama vile nyota. Sunajua mese when keys tunapesa. In the studio tunakesha. Tunapiga picha, tunapost insta. Wasiopenda wataibika. Kila siku kila mwaka minapata sifa. Boom, boom.
So let the beat make you lose control. Slide into the dance floor if you're feeling this song. So let the beat make you lose control. Let your body shake like you belong in the dance floor.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma bega.
Kibega.
Rusha ma
kupendeza zaidi. Ngozi nzuri laini, unanimalizanga mama. Hey, Toto Jojo fine, vazi la design, unanipendezanga sana. Hey, tasiandika wino wako kwenye mzima mama. Uwe wangu niwe wako, takupenda sana. Basi andika wino wako kwenye mzima mama. Uwe wangu niwe wako, niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Unavyopendeza sana. Nipe mapenzi tele, kwako nisha saini. Hata wapige kelele, penzi nisha baini. Joni pende milele, penzi nalishaini. Wale wameze vidonge, rahali wezaidi. And I swear I love you, I swear I need you. Hey, hey. And I swear I love you, I swear I need you. Hey, hey. Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Unavyopendeza sana. Nishike nideke, nideke nidekeze. Nikifika nideke, nideke nidekeze. Nikichoka nideke, nideke nidekeze. Nitulize nideke, nideke nidekeze. Niruhusu nikuite
Toto Jojo.
Haya mapenzi mapenzi ya
Toto Jojo.
Watu wa mawazo tajitoa.
Zawadi weza muradi, uzuri ndo lako taji na mahitaji. Mina kipaji cha maridadi, achana na babaishaji wanajinadi. Tafuta dini na itikadi, ili mradi nkizi mahitaji. Kuzidi kumwomba Mungu ya ndo mpaji. Kuzalwa mwanaume mateso, mapenzi bila pesa ficha kesho. Achana lime leo, ili tuvune kesho. Pata wala kea unatupunguze mazito. Mapenzi ni mfano wa bahari, tuitunze yetu siri. Wapita njio si kariri, siwezi kuamua kwenda mbali. Kati unanipenda na kunjali, tuombe Mungu na tuswali.
Naomba unipende, tamu wa moyo usende kwa mwingi. Nami nikupende, niwe mchoyo msipe mwingi. Naomba unipende, tamu wa moyo usende kwa mwingi. Nami nikupende, niwe mchoyo msipe mwingi.
Baby nipe matape, baby nipe matape.
Baby nipe matao, ali nipe matao, siku ni ya leo.
Nitakupa mapenzi, yenye wingi wa rap. Umetulia na mnyemwezki star. Mfuko na cash na onja, watapata tabu sana wendo queen wada. Everything I do, I care for my woman. Popote tuko pay, yani burudan. Hato kiongea niko cool man. Bidada katulia yuko nyumban. Toki nyari nyari, ni kwako nimepaki gari. December to January, usiku kwa jua kari.
Namba unipende, damu wa moyo usende kwa mwingi. Nami nikupende, niwe mchoyo msipe mwingi. Namba unipende,
Sokeze, let them someone Nikazie danganda Hana nivuta ghetto Kapige bunduki hey, bunduki Ilo nogo pa centro Michezo ya mbaruti Ambaruti
yeah, Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushu mwanza nyege yeah, Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushu mwanza nyege
Kama mchaluo, shepi ya Mombasa Apendagi mpasuo, ata kishida basata
Tepe tepe, toto kama supu teke teke
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke
Dombolo,
shaku shaku ya Masai
Oh Masai,
kama na chuma papai
Oh papai
Funika, funua, bandika, bandua, anika Anua, kanipa, chukua
Nye nyege nyege, wetu mwanza nyege Nyege nyege, nishushe mwanza nyege Nyege nyege, wetu mwanza nyege Nyege nyege, nishushe mwanza nyege
Uya pitika liki te, te, katoto akasheke ke Mwenye bilingi te, te, ufunjaga na kete
Oh, sayweke, ayweke, iweke Itishe kwa chini
Aiweke weke
Amiono ya kazi kazini
Aiweke weke Aiweke
Ile ndindindi
Aiweke weke Aiweke
Moja shakiti bobo
Aiweke weke Aiweke
Twende shaku kidogo
Aiweke weke Aiweke
Chuma magimbimi
Aiweke weke Aiweke Aiweke weke
Fine, fine, baby, yo, chama Chop on my money, yo, chama Make a day for you and yo, chama Now me be the daddy, yo, chama You go be the mommy, yo, chama My fine, fine, baby, yo, chama Make a day for you and yo, chama Oh, yeah, take everything, big, big, big Jack Jumbo, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Take everything, big, big, big Jack Jumbo, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big And the funny one will be there for me Girl, we go love me for love We go tell me everything they cool When everything they bad for me And the funny one will open my mind Girl, we go cool my mind We go make everything get cool We go love, we go show me the way I'ma not do me got woo, jama My love for you not true, jama I go love you with money, yo, jama I go love you with body, yo, jama I'ma not do me got woo, jama My love for you not true, jama I go love you with body, yo, jama I go love you with money, yo, jama We can take everything, big, big, big Jack Jumbo, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Take everything, big, big, big Check them out, big, big, big Gucci sneakers, big, big, big Gucci snake, big, big, big Girl, I love everything, oh shit Girl, I'm loving your movement, oh shit Girl, I'm loving the romance, moge Girl, I know go house, moge Girl, I love everything, oh shit Girl, I'm loving your movement, oh shit Girl, I'm loving the romance, moge Girl, I know go house, oh, moge oh. They do me like a woo, jama Fine, fine, baby, yo, jama Chop on my money, yo, jama Make a day for you and yo, jama Now me be the daddy, yo, jama You go be the mommy, yo, jama My fine, fine, baby, yo, jama Make a day for you and yo, jama Oh, yeah, take everything Big, big, big Check them out Big, big, big Gucci sneakers Big, big, big Gucci snake Big, big, big Take everything Big, big, big Check them out Big, big, big Gucci sneakers Big, big, big Gucci snake I'm only thinking if you give me your love oh, I'm gonna give you my heart oh, hey, hey. I'm only thinking if you give me your love oh.
DJ Kamsi.
Mama, girl, you can play with my heart, oh. He dey do me like a woo, jama. Fine, fine, baby, yo, jama. Chop on my money, yo, jama. Make a day for you and yo, jama. Now me be the daddy, yo, jama. And you go be the mommy, yo, jama. My fine, fine, baby, yo, jama. Make a day for you and yo, jama.